yande joni witori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. On ñalli e jaam Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi en kalanle habaruji ɗi dow filla ko darto siraji Issa hoorejo Fawara joni fetetene mo jani jingono ɓiɓɓe leydi sariya makko waɗama hannden. Nonni Fawara jondu kondani en garta e dow filla ko darto hippitere ko watto hen nan kaɓe lewa no e noyi ɗum waɗiri en nanan fottuɓe majjum ko haaltu. Yewtere men pinno hannde studio kala ngu eɗen kaaldo filla ko darto ndendori ɗum woni durwo inditirango mosɗiyayi laɓewa ko laati waɗama balɗe tati caggal julɗe fijo ngo timmayna atalato en nanan kandu kondan timmiri. Noni wontiri yerno mbirnomi on ni hala ko darto mbiyeteɗo Siraji Issa sariya makko waɗama hannde kanko woni hoorejo mo jeune odu kandu wona ele pelle jingonoje hono ɓiɓɓe leydi Niger. Nenene ka wakkati ko sere waɗa subaka hannde ni hoorejo sariyaji on en mbiteɗo procureur o wi ko wajibi dow on ɗon woni no hani tawi kanko Siraji Issa o nangama lebbi jeegon kasu ka noon woni ɗum tabintinaka tafon nene sappo e goho lewru septembre nde wonde sari o endan ɗo timmode muɗum haaloyte Ali Idrissa kañum dukonda ni yo goto e Fawara joni dukonda ni hono jingonɓe suuduba bandira makko nani ko haalani bandi min Fawara joni dukonda mbite Rukey Yatou Adrahmani jaaɗo fotto e sari o.
À travers le débat, nous avons compris que
der ko haala der kite ɗe fuu min paami ko Siraji o faddaka dow gonga ngam o faddaka na gam ɓi leydi gom tuumimo ngam no jeeya fedde leydi mawni hawjino fille diina islam tawidu o jeeyaka hemayre. Kiitotoɗo on wi'i kiite ɗen taƴoyte sappo e go'o lewru septembre miɗen kooli cuuɗi kiite leydi meɗen de ni no kiite ɗe gaɗira ene ko haala nder majje ɗe gollirte to de Allah jaɓi Siraji o yofete. Procureur ƴami o nange kasu lebbi jeegom amma pasotoɓe ɓen kolli ko ɗum fotay non.
Et les avocats ont défendu notre camarade.
Jamma joyade jeego lewru septembre ne wonno ko himɓe tato laatiɓe dukonda ni jogiɓe kaɓorɗe ɓe andaka ka en gari gaɗi hippitere e ley Fawara joni runto fulɓe goɗɗon wonga to endan ni e nder leydi kaɓe lewa nokkunde ne wi e Fawara joni dukonda ni hono Chapia ndenene kayni acco hakketu ndenne kiloji jeetati hakkunde muɗum e Fawara joni dukonda kaɓe lewa si en daari le commune o woni ko jiya région mo Difa nenene kayno e wonno ɗum waɗiri Alaji Adam Ali kañum woni Fawara joni hoorejo himɓe ferweɓe warɓe joɗɗi ene kaɓe lewa fotti e majju o haalani Moutari Mahamadou no ɗum warri.
Ɗum waɗi far kasasiya far yande sappo jemma kamɓe kippiti runto fulɓe no ɓe gariri ɓe puɗɗi iɓe piɗa to ko himɓe miijata ni himɓe Boko Haram no himɓe tato kamɓe bari ɓe fuu himɓe mawɓe no dottiijo mo duuɓi capanɗe jeego'o e ɓiyum gorko goɗɗo duuɓi capanɗe tati e goruɗo duuɓi capanɗe joyi e joyi ɓe moɓama illa kenga juura to jonni no ɗon no yahira no handiri ngam kaɓɓiniɓe gari juurake nokkure den amma ba subana o woɓɓe noddi kam wi'i himɓe gon dow puccu ɗum ummini hakkilloji amin sanne ngam nder kulal min baali illa hanki
har bake goɗɗo du konna sukalelngel suka mo duuɓi sappo e nayyi kañum woni ko dilida kañum e jawdi hewdi sanne e fa hande du kondan ni hono ñamri cakuji ɗum du kondan ni waɗi caggal fande hippitere wande e ley Fawara joni du kondan ni hono runto fulɓe gonɗon wongo to wiyete hono kimegaria ndenene kadi ɗo du konna kiloji jeɗɗi e hoore huɗo jeeyede e fande commune mo Guinguimi ɗum waɗdi ko Fawara joni jamma altinere warde e atalata o woni ko ɗum waɗi kañum du konda wakkati yande jeetati futturo Ousmane Abdou kañum du hono fotti e majju no laati du kon neɗɗo mo ɗum memi nani ko haalani bandimin Haru Amadou.
Are baɓɓe ɗen daɓe gari ɓe tawi min ɓe piɗi min shankitiɓe ko e lakiyel gotel e marle e baali e be'i e geeloɗi tati e areji amin komida komi wala ko e ɗali ɓawo ma ajumi kamma nayi nayi ne min gi'a
arafila jande dukonda ni jangobe ele l'école mod université mo difa ka en dukonda ni ben dukonda fa hande naati ele murtere jande ko balde didi dun dukonda be gonobe jamano en dambe mo inene hon faara jondi dukonda golle mabbe e fille ko darto jande e fa ande dukonda horebe jande be en yottina adiji adanodi hakkune mabbe dawda mamadou isufu kanyu woni secrétaire général hono faawar joni fedde jangobe université mo difa nani ko halani bandimi adam bab karna.
Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université
fedde jinganore jangobe université mo difa adi labi ko watta jande hikka de der université o fuddata hana der université mo difa o tan université ji nay tawade redu leddi din fu hana jande gasude gon wona no wadde der majji gam ko jangirte ba gotel yaraka to nate jange gon fudu wala gomnati wi'i yajinan jangirde de tawidu ba loreji di adata himbe gartira kejoray de kulle de fu gala no jande wadortu illa rawani min bindi derol min jami kulle gon amma wala ko min bi'a do majji ndu wadi min adi anniya murtude balde didi gam mikkintinde
an se modor de 48 heures ça c'est en guise d'avertissement
non wonter sabu tondu ci la birto ndu hono jango université ton enna ka endu illu kenyande enda nati e murtere ono jannede enda e do lawol gotongol be du konnan jango be tere beeri jamaina ko ko tay mujjinane hono fawar jondu konnan gollal jangir jande mun dun en non ni fa andede be jamadu konna ko to ko tawe hono laabi ko jama laabi du konna ko mujjinti université on enda kanyu e yottinde kulantere je ko jaade enda nani mi wek seni mi wek nanon hono Abdoulaye Mamoudou Bandimi o yeyto enda o yoy farjo secrétaire général hono kawjide farjo fedde jangobe université to enda tilaberi Moussa Idi Adrazak nani ko halani mo
dénonce sans embâche
minan kolla mette do sadar magi di sokabe jangobe godi no der sadar magi imin godi farko cewata nyamande e to fukete e loreji imin ko yete dun do fu tokkana gada rafi bawde debbe gonbe kolla himbe ibe kani be balla sukabe jangobe gam min gada gurnan amin no wodiri minen tilsina he horebe jangirde den jottina hakkeji sukabe jangobe gondi do balbe mabbe der wakkati potordo gam ko tokki gada fu be bullida e horebe ben minen tilsina do he nyibdi fuddani di gasai gasini minen kolla mette amin do balla kamin kokete ko poitiri ko laire watta dermo
et exige le paiement de la bourse de vacances.
Nani won tiral filla jangino ni waddi ko jangino do kay hono cukalo inde way dun endan du kondan wada ma to enda filinje dun du kondan ni wada enani illu atalata jabbido enda hawrinde mawnde hawrinde du kondan himbe hewbe ele departement sappo e tati jiadi e region mo tilaberi tam ndar maji tati tan woni no jetti wattugol cukalo inde way e l'école on enda dun du kondan se jewama ni fa war jondo lawol gotongol enda departement tati jiadi e abala e filinje e sai kayen woni ko hedir gad e majjundo filla wattugol sukabe rewbe e jangirde de seme ketno nanon biyetedo awi Abdul Karim kamon directeur kawjido filla ko darto hono janginul pamarol to enda leedi filinje ko halani bandimi ilunto enda o mota ele himbe be en ketno nanen.
Nous venons de finir la table de concertation.
Min kanti joda kalen natune chaka himbe be fi o tewata do gattol jungo minister kawjido e jandeji potordi to himbe jeccotobe hettinani lamibe pelle jinganoje himbe leydi e modibbe baajotobe be fu gaddi ballamu en ankayni neddo fu farbangere mu waddam ballamu do jande bibbe rewbe yaha yeso moy fudo hodi adi no wadan bawde mum fu der departement mo filinge wurto der sadarma rafi jande bibbe rewbe mido miijado adi ko daado o der erne woni duudal rewbe jangoo kammin gidi
plus de filles partent et restent à l'école.
O wana awi Abdul Karim latido kanyon horejo jande famarto na filinge wakati mo bandima Abdullah Bakassar landimo edo filla hawrina mabbe den endam nani fawar joni Kenya subaka wonno ko to enda Agadez ko nder hoggo laamu leydi enda hono fedete animal sutura waddo ballaga mudun yaade ngurna bibbe adamaabe wadi hono puddan golle do filo ko darta pirto ko himbe gam batte mujjine ngurna yaade e wattude dawre e bengu e ko nandi e mudun nenene ka gollanga ko gal wada bandime Anise Karim no tawa don nani ko neldimi min pirte fulfulde
jama'aare rewɓe e worɓe wari to hawrine pirtol golle por je kawjiiɗo filla firtude ko e himɓe dow filla nafakka wattude wakkati caka ɓeyngu e ɓeyngu. Fedde walliroɓe nde leydi Allemagne woni no wallira por je KFW ko watta burnam e jonde worɓe e rewɓe moƴƴi. Almu Mohammadou ardiɗo fedde Anima Sutura mo leydi Agades famtini himɓe ko porje o wonno riwana
humpita himɓe dow nyawuji ɗi rewɓe he worɓe raɓodirta. Ɗiɗaɓel do ta sukaɓe famarɓe dewline illa no fanɗi, tataɓel gattol dawre caka ɓeymu. Ɗum fuu heɓatako sai de inniraɓe gatti jungo nder fi on
ɗon. Isufu Usman no tawa nder warɓe to hawrine pirtol golle ɗe o nani belɗum ko haala fuu.
Mi wonana duuɓi capanɗe nayi he ɗiɗi ɓikkoye ɗiɗoy goodumi. Min he jon suudu an min jecci min pamri dow gattol dawre. Hannden min ngala saɗarma fuu miɗo watta daane neɗɗo fuu waɗa ko min gaɗi ngam welna.
Ko haala nder hawrine nde fuu no yottinoyta he rewɓe e worɓe. Yonuɓe sukaaɓe ummatore leydi Agades he ummoytoɓe leyɗe mu en no paa leyɗe tubakoɓe kan en du haala ka no ƴeewa ɗum en.
Nonne fijo kollol fina tawa ngol to enɗan wuro Mayayi naa mbiye leydi Mayayi intirangol fegal ma kañum du konɗan waɗi timmi illu altinaire nde enɗan. Nden ne kadi konɗan fijo ko waɗa ɗum enna sigiliɓe ngo ɓe jii daka majjum sannu sako ɓe mbi ɗum waɗi foyre yaade e fina tawa e aadaji ton enɗa nder leydi ndi. Sen wiket noɗon fa waɗa joni du konɗan bandimi Issoufou Cheibou laatiɗo kañum wonton ɗo inde amin yeyi fotto e batu o ko waddanimi.
Cigiliiɗo fijo kollol faagal ma biiteeɗo Zakari Mala Ngoso imo tawa du nder hooreeɓe ministére fina tawa nde. O waɗani himɓe dimma golleeji gaɗaaɗi nder ngo fijo nayaɓo ngo faagal ma.
Ikka min gaɗi sigilaaji kewɗi, misali latol bal ittodira, fijo paɗɗol ɓoɗe jamdi, bami jamaani e fijooji ƴeewanɗi fina tawaaji meeɗen kollaaɗi jammaaji tati ɗi.
Préfet mo Mayayi Moussa Dantana yetti golleeji ɗi cigiliiɗo fijo kollol o waɗi e ɓeydude fina tawa kamɓe yahdu yeeso sukaaɓe ummatoore.
Kulle gaɗaaɗe ɗe fuu no laaɓi hokkude fina tawaaji meeɗen sembe. Fijooji ɗi fuu du itti yeweene sukaaɓe ummatoore leydi Mayayi. Ɓe gari sanne to majji, ɓe nani belɗum majji du faanoy
wal.
Fijo kollol innditiraango galgasiya ngo Mayayi ngo huunde noon ko yarto ummatoore heyre yeeso kamɓe fina tawa ngam filaade yahdu yeeso dow majji. Kettine sigilaaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
A talaata o woni ko faari joni ni hono mbiyen jonka ni hono hecci keña non ni woni ko durwo gaɗaango innditiraango faande moosi yaahi laɓe wa timmi. Timmonde du konna ko waɗa ena galle ñeme tawama waɗi du konna ñalaɗe hono durwo mawɓe leydi men Niger je pot towi e dow majju sen wi kettino nanon yewtere nde enda nde min gaddani o.
Durwoɓe ɓurɓe ñeñal leydi meɗen balɗe tati gaɗi no durwa ton nder ɓaade durwo huɓere ñama yama aare gaɗo juura fuu woni no wara no ƴeewa. Fedde durwoɓe leydi Niger accuɓe durwo kan waɗi sigila durwo go. Fedde de nani belɗum maggo sanne. Ardiɓe mayre mbi'i ko kan en no goodi anniya waɗi tiddede ñande gon kaden. Boubacar Samna no tawa nder ardiɓe fedde de.
Durwo go waɗiri no woɗiri, minen miija do komin ciryoto keso gon. Minen jingana durwoɓe leydi men no ɓe Sénégal waɗante gandan mum leydi men Niger kan woni aranɓe, amma hannden ɓe garana faa na waɗayni.
Durwoɓe heɓuɓe jalorgal mbi'i ko durogo waɗi ceede sanne. Ɓe ƴami du waɗuɓe sigila o to coƴƴoro gaɗa. Moussa Oumaru Djide durwowo leydi Dosso holli weltare mum.
Ko noddami mi wala fuu ko ñamami joni mi fuɗɗi miɗo heɓa ujunaji sappo faa lasu delle sakuji ɗin no heewa. Durwogo de gonga no ɓuri durwoji ɗito ngam neɗɗo liɓama no heɓa ujunaji jeɗɗi faa jeetati. Ɗum no hokkamin sembe sanne.
Garba Ado durwowo leydi Maraɗi bani ko o liɓa tan non o nani belɗum garki makko ngam o heɓi ko o ɓeydori.
Goɓɓi ɗiɗi mi waɗana ifudo mi hokkama ceede siri o no moƴƴi sanne ngam deni himɓe no durwida he durwoɓe bowuɓe jogade takubahi no waɗam min pamana durwo yaade yeso ne
gama shi ma insha Allah
chaka balde tati de durwole jenay gada der fijugo durwo chaki tingo gon wadana chaka isaka isaka mudoso etasi usani muzender isaka isaka hedi jalorgal niccintinan himbe duko isaka isaka o kilemun idi no tokkudira kono hebata kubahi
dodo habaruji me fulfultili assalamu alaikum malanta jamwali.